Scott.
Do I really love you? Yes. And nobody could ever take your place. And do I really need you? Yes. Kwa moyo nishakuweka, so si when I was. Don't hesitate to tell me whenever you really need me. I'd rather walk 1,000 miles if I miss a flight to be with you. Mana baby talk, amo yako imeniweza, darling. Oh, mimi najua wewe ndiye wangu wa pani. Haya mapenzi nayo yapata siamini. Najiulizaga nilikuwa wapi jamani. Let me love you, let me love you. I wanna love you till I die. My one name only. That I want just to be there with you. I'ma treat you like my own. Love you deeper than you know. You got my attention. Chochote we nijulishe. Mana baby tamu yako imeniweza, darling. Oh, mimi najua wewe ndiye wangu wa pani. Haya mapenzi nayo yapata siamini. Najiulizaga nilikuwa wapi jamani.